kunze Tubarabantu abatwagala bangi Bamanyiro kwete nebingi ebitasoboka Kibikira omusangano obubuuza kye kyabawo kwetakunyiga Yali akukubirangako buli lunaku Nakatiro tagikubye webikoma Bakuyamba nakwata bimwogera Owulikikanga kala kalubiriza Kugamba wali kawenigwa Cholira chanira chitegeza Balina mebali kubamu zendi mawoto chaga Wabera omuntu akwagala kumutima oyuyenze So never bambuza chikunyagaza mbagamba wenesanga Siwulira bulisi mbulibuze Kwegamba njajitedi kugwe Nemeba kukonjera kali ukigombo gabinzi Miwulira bulisi Miwulira neneka Simu mikwano mbala Abalala nebeba maga magese chofayo Oh, oh, oh Semu no weji Oh, little me Little me I never ever let you talk Say
Oh,